kwamba mboni zangu kwa wengine ni muone yetu. Nikamwaga jasho langu japo kidogo nile nae yetu. Mwambie ahuru wazito lalama. Sitaki kukufuru wafunge doa salama.
Kulalama ridhiki mafungu saba. Mejitahidi sana wenda siku mridhisha labda, ila kinachonchanganya hakuna mbia kabla. Sina nakupa maua peleke, usijia tupa na umbawa ya poke. Nasuna ntafunga siku miwaunge, ape baraka mumba watoto walete.
Moyo wangu, moyo wangu.